laga bilaabo maanta bisha ay tahay 15-ka bisha ee September 2018, waxaa xilka madaxweynenimada intii laga soo dooranayo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug xilka waxaa sii haynaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug Maxamed Xaashi Cabdi.